imisozira boroka imibandirimba kwabira bahuruza kubiriza sugwa baye mwici mana we abana bahuze banyina bagabo bahuze abagore abajaye abakobwa bo barimo kubyarira ingana abana bacu babasore ko bashiriye mu ishyamba mana ndagirane ebinkambi mu mugunga rusayo nta kanyarucinya inumerugusa nana samana ndagirane nana samana ndaganaye parikingo twongere tubeho nk'abakurambere imisozi iraboroga imibandirimba kwabira bahuruza kubiriza sugwa baya rwici mana we abana bahuze banyina bagabo babuze abagore abajaye abakobwa bo barimo kubyarira ingana abana bacu b'abasore ko bashiriye mu ishyamba mana ndagirane ebinkambi mu mugunga rusayo nta kanyarucinya inumwerugusa nana samana ndagirane nana samana ndaganaye parikingo twongere tubeho nk'abakurambere batunzwe n'imiboroko nta modoka zikigenda muri aya mayirawe tugeze muri rya shyamba watumye madamu na eva bamaze gucumura ko ari dahingwa ko n'amatunda bamo tuzabaho dute dore aba bantu bagize ziriya mama imana bazatuma n'ikidiyarira bahitana mana turebe utureba mana we umukinya tuzakuwemo naho twari dutuye tugaruke mu gakiro ka mwene muntu hirya no hino abantu benshi batunzwe n'imiborogo na modoka zikigenda muri aya mayirawe tugeze muri rya shyamba watumye madamu na eva bamaze gucumura ko ari dahingwa ko n'amatunda bamo tuzabaho dute dorera aba bantu bagize ziriya mama imana bazatungwa n'ikidiyarira bahitana mana turebe utureba mana we umukinya tuzakuwemo naho twari dutuye tugaruke mu gakiro ka mwene muntu mana barebe ubarebe mana we umukinya wabakuwemo naho bari batuye bagaruke mu gakiro ka mwene muntu utureba mana we umukinya tuzakuwemo naho twari dutuye tugaruke mu gakiro ka mwene muntu mana barebe ubarebe mana we umukinya wabakuwemo naho bari batuye bagaruke mu gakiro ka mwene muntu kubimunzi gakondo yacu mana ndayikumbuye ngo ningerayo ntutimirwa zicara maze nkuririmbire niryohe kwacurange intare yanjye wanekuriye kumbuye kuba mu gihugu cy'isezerano ubu butayu mana ndabura niwe kubimunzi gakondo yacu mana ndayifunguye ngo ningerayo ntutimirwa zicara maze nkuririmbire niryohe kwacurange intare yanjye wanekuriye abanyekoma bazicara maze bakuririmbire niryohe kwacurange intare zabo wabateguriye bo baba te kuri
ya rupaya
mazi chara mazi wa kuri limbire baga ya baba churange kare babo baba te kuri
abayobozi
mazi chara mazi wa kuri limbire baga ya baba churange kare babo baba te kuri
abarinzi
mazi chara mazi wa kuri limbire baga ya baba churange kare babo baba te kuri Ngeki tare za chu wa